wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibunga. Bado nakupenda mpenzi wangu namba one, baby girl ni wewe unanifa. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibunga. Bado nakupenda mpenzi wangu namba one.
What go ulikuwa good mama. Juku na swali zingine ulisao kuniuliza. Mna shamba ngapi? Zina plot number. Credit card ngapi?
Zina pin number.
Magari mangapi? Yana plate number. Weni boy wangapi? Una bath number. Instead akaulizana uta feel vipi nikikuwa imbana. Una chicks wangapi wanakuita brother? Utasikia vipi wakiplay wakifala? The same way nito feel nikichezewa. The same way nito feel nikichezewa.
Baby girl ni weo nanifa. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibunga. Bado nakupenda mpenzi wangu namba one. Baby girl ni weo nanifa. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibunga. Bado nakupenda mpenzi wangu namba one.
Sikudanganyi niliangukia jirani. Nimepanda ngazi nikawa napaka rangi. Kajenga watchtower nikingoje my hour. Adam jia hewa na chini na mpiki hour. Ingekuwa hoteli ningebaki nimenawa. Nikedisha ndege paja na dim flani ya power. Bomu tapiga post nikimbia nilete flower. Bomu tapiga post nikimbia nilete flower. Ingekuwa hoteli ningebaki nimenawa. Nikedisha ndege paja na dim flani ya power. Bomu tapiga post nikimbia nilete flower. Bomu tapiga post nikimbia nilete flower. Na nika fall in love. Na nika fall in love baby. Na kupenda for sure. Ah, nakupenda for sure.
Baby girl ni wewe unanifa. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibunga. Bado nakupenda mpenzi wangu namba one. Baby girl ni wewe unanifa. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibunga. Bado nakupenda mpenzi wangu namba one.
The way you move your body. The way you call me daddy. The way you move your waist on turn around, come and go, boy. Ooh, move your body. The way you call me daddy. The way you move your waist on turn around, come and go, boy.
Nimeudata kama CD ya master. Kwa tempo ya mapenzi weo kuwaga master. Niko kwa jump but me na come faster. Matrafi kwa nafiki na wafuta
kwa nasa.
Unanifa mama na kufaka cha. Achana na wasoro hawakosi panganga. Wanagasi sana, wanasinya sana. Ni mabunoka wanagala kufa.
Wendio kiboko changu.
Asi.
Kiboko changu.
Ilo siku na kuchapa unapendeza zaidi account. Unafige kama
ile ya chupa.
Juma na deni miushinda kwa chupa. T.U.R. Tayari ushejiwa
blood. Baby girl ni weo unanifa. Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibunga. Bado nakupenda mpenzi wangu number one. Baby girl ni weo
unanifa.
Hata wakibonga watashanga. Tukizidi songa wakibunga.
Katlang, critical, ex mother, 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 yeah, more pizza, sheriff, wendo nanifa, I'll see you.